furaha mami maringo na yoleta sana. You they make me spend more time with you. Kama mtoza kushigeza matipita. Nina peno na pupito kini filisha. Yo my baby njo galibu gani shikisha. Oh, oh. Wine up nani, yup nani, tingisha matipita. Yo matipita, wine up nani, yup nani, tingisha matipita. Tene baby, yo galibu yange kakushike baby. Tene baby, yo galibu yange kakushike baby.
Kikushika, usibweke mami. Misi cheki na nini kikushika, usibweke mami. Nikikushika, usibweke mami. Misi cheki na nini kikushika, usibweke mami.
Shake it to me close as a wine and drop it. Niki vita kando so if you come and shake it. Wale walo mali watakona baby break it. Watatizi
na chukizi wapande.
Wine up nani, yup nani, tingisha matipita. Yo matipita, wine up nani,
nani. Naka rega nitakupa baby girl.
Tende baby, yo karibu yange kakushike baby. Tende baby, yo karibu yange kakushike baby. Baby.
Nikikushika, usibweke mami. Misi cheki na nini kikushika, usibweke mami. Nikikushika, usibweke mami. Misi cheki na nini kikushika, usibweke mami.
One, two, baby come over. Baby come over,
baby come over.
Tende party, baby girl, chule nyama choma, choma. Tende party, baby girl, tunywe si.
Nikikushika, usibweke mami. Misi cheki na nini kikushika, usibweke mami. Nikikushika, usibweke mami. Misi cheki na nini kikushika, usibweke mami. Nikikushika, usibweke mami. Misi cheki, usibweke mami.
Tende party, baby girl, tule nyama choma, choma. Tende party, baby girl, tule.